Kuta kanta sizempeo Obulungi bwo mazeke byeungula Omutima ottawa Ngwalese ekiwejjo wejjo Wenkanula maaso nabagwe omu Kwe munyenyemu esigadde kugulu Bwana bobeza osusutule Oh, oh. Lekero mwenya tota kuliakawo Bezira nseko nebalo oza Mbuchiwede, ochiwede Bajuleko kumitima
Malaika Kulira wangalino
Malaika
Kulira wangyebeli nyayo
Malaika
Kwenna labira omukwano guli mwesa ah, ah, Ebisera mumaso gange bitangavu Okwagala kumuganyo linyo munze Abalala sagala kumanya kwe wange Omutwe wagata Omutima ngwatuka kusaba obwesigwa Mubuli chokola Nange naira Siri kusula Oh Malaika Malaika
Kulira wangalino
Malaika
Kulira wangyebeli nyayo
Malaika Malaika
Malaika usinze banjinyo
Malaika
Kabiri kari kangende no mulunjo na balala sije